రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా విటతా కబయంగ జుమాతత్ గల్గల కేసాసా లమాపోలకా జల్కబే హంగసా సదిత్ మేత్రుబాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమిషని సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్సు సగంతావాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్. dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetii saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya siraa dhaggaabottam ooltan. kibxat hagayya 24 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. TPLF himannaa gaazexaan The Telegraph jedhamu fixiinsaaf haleellaa siviilota irratti raawwate jechuun gabaas fudhatama dhabsiise. hoogganoonni garee mormitu Soomaaliyaa karoora filannoo mootummaan lafa kaayee fudhatama dhabsiisan lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. weellisaa Oromoo hangaftichi Zarihuun Wadaajoo dhibamee mana yaalaa keessa jira. maatii isaa dubbisnee jirra. gara boodaa dhiyeessina. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. prodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nagusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. oduuf gara Bafaqaaduttan sin dabarsa.
ashama harka fuunee amma oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. addi bilisummaa uummata Tigraay inni mootummaan Itoophiyaa shoror keessaa jedhee waamu hidhattoonni isaa waraana feederaalaa mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti injifannoo gonfachuu isaa himeera. gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Tsibaa Maqalee irraa akka gabaasetti lolichi TPLF jedhee kan taasifame hagayya 13 hanga hagayya 25 bara 2013 yommuu ta'u bakkeewwan isaas karaa dasseetiin Wagalxeenaa, Daashanaa fi Hamuusitti akka ta'e gabaasni kun ibseera. lola kanaan waraana mootummaa kutaa waraana jahaa fi humna addaa 11,000 akkasumas sarara waldiyaa fi marsaa irratti bakka Sirinqaa jedhamutti humna Rippaabilikaan Gaardii 3,000 humna komaandoo birgadii 1 barbadeesseera. inni kaan immoo addaan faffaca'eera jechuudhaan qaamni dhaabichi ajaja walakkeessaa jedhu himuu isaa gabaasni Mulugeetaa Tsibaa ibseera. karaa biraatiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2021 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen humna addaa naannoo Amaaraa wajjin waliin ta'uudhaan TPLF isa mootummaan shoror keessaa jedhee waamu kan jeneraal Tsaadqaan Waldatinsaa'eetiin hoogganama jedhe dirree lolaa Gaashanaa fi Maqeet Muujjaadhaa fi Nisfaas Mawucaa akkasumas sarara Laalibalaa irratti barbadeessuu isaa beeksiseera. kunittuu kanaan jiru daayireekteerni dhaabbata gargaarsa yuunaayitid isteetsi USAID Samantaa Paawer fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsa kennaniin haleellaa TPLF namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an 1,137 fi gargaarsa midhaan nyaataa gochuu isaanii ibsanii gareen TPLF lola dhaabee akka naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa ba'u gaafataniiru. dhaabbilee mootummaan Itoophiyaa shoror keessota jedhu addi bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gidduutti waliigaltee hariiroo waraanaa taasifame akka hin fudhanneef akka balaaleffatu addi bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaatiin hoogganamu beeksiseera. dhimma kana irratti gabaasni Yoonaataan Zabediyoos qopheesse akka jedhutti hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa kan turan obbo Galaasaa Dilboos waliigaltee kana balaaleffachuu isaanii ibseera. waliigalteen dhaabbilee lamman gidduutti taasifame waan lafeedhaa fi dhiiga ilmaan Oromoo irratti ta'e waan seenaa saba Oromoo xureessu waan uummanni Oromoo fudhachuu hin dandeenye ta'uu isaa dubbii himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa VOA'tti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zebediyoos kun himeera. waliigalteen dhaabbilee lammanii waan haaraa akka hin taanee fi akka sabni Oromoo balaaleffachuu qabu akka gaafatan kan himame hoogganaan ABO duraanii obbo Galaasaa Dilboo mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo irra jiruu fi akka deeggarsa qabanu ibsuu isaanii fi filannoo waxabajjii darbee irratti hirmaatanii mo'achuun isaanii hin beekama. mootummaan Yuunaayitid Isteets sarbiinsa mirga namoomaa waraanni Eertiraa Tigraay keessatti raawwateera sababa jedhuun walqabatee ajajaa waraana Eertiraa jeneraal Filiippoos Walde Yohaannis akka seerri qoqqobbii Gloobaal Maagneeksii Aakt jedhamu irratti raawwatamu murtoo dabarsuu isaa akka mormu mootummaan Eertiraa beeksiseera. mootummaan Eertiraa himannaa bu'uura hin qabnee fi maqaballeessiidha jedhe kana talayafi afurani akka himfudanne ibsu isa beksise bulchinsi United States yemudu la buura hinqamne ertra irratti taasisu kun isa jalqabamiti jedera ibsa ministera immala United States Anthony Blinken isa bitotessa kudasadi barakuma lamaf digdami tokko yadachi sudan ministeri immala ertra debi kennen odefanno media sirri hintan irrattun daudan murtu akkanai ragawun wan gaddisi sada jedera ittidabalun anis motumma United States darbe dufu waggasu dumman darbe fi imamata gari intani ertra irratti akka ordofa ture talan ministera immala motumma ertra kuni ibsera himanna duga ofkesa hinqamne jede kana carlise akka yini lalle kan hime motumman ertra motumman United States himanna ertra ratti yessa jiru sobafi dugata wisa qama haqa bilisata eduratti akka mirkane su qabu gafatera manni mare nagenya motummota gamtomani himanna hala falla sera addunya ta'en birmadumma sabafi biyota irratti wan motumman United States rawata jiru ilalun ittigafatamumma isa akkatae motumman ertra hinubachisa jedera ibsi ministera immala ertra presidentin biya Tunisia Kais Said chafe yokan manamare motumma isani bitinne sufi mumme ministera ojira ogrufi murton tasisani turani akka ittifufu beksisaniro akka gabasni Reuters jedutti presidentichi mirgamise sonni chafe biyetti qabanu hirra haqudan murton dabarsani turanisi akka ittifufu tasisaniro presidenti Kais jia darbe erga mummicha ministera biyetti ango irra aryatanias namabira bakkambufne mormitonni sani fonqolcha ango yada akka turan kan ibsani presidentichi tarkanfin isani biyetti kufati irra olchudafi akkatae ibsaniro biyetti kesatti malamaltumma wamba ballacha demef ibe corona wajjinini walqabate lamshainsa siyasa biyetti akka umudaf demu presidenti Kaisi dubbataniro tarkanfin presidenticha deggirsa ammato ko qabachu isa kan ibse odur Reuters lamilen biyetti tokko tokko warraksa barakuma lamafi kuda tokko boda sirri demokrasi hundeffame rakkina keessa galuu danda'a jechuudhaan shakkii akka qabanu ibseera. Kun Radio Sagalee Ameerikaati. Hoggantoonni biyyoottan dureeyyii misoomsota garee G7 jedhamee beekamu waa'ee waraana United States isa Afgaanistaanii bahaa jiru irratti guyyaa har'aa marii taasisaa jiran. Walga'icha ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti biyyoottan turman kun amma namoottan Afgaanistaan keessaa bahuu qaban ba'anii raawwatanitti mootummaan Joe Biden waraana isaa amma agayya 31 bara 2021tti baasuudhaaf murtoo dabarse akka irra deebi'ee ilaalu gaafachuudhaafi jedhameera. Walga'ii karaa toora marsariitiitiin taasifamu kanaan dura muummichi ministeeraa Britain Boris Johnson akka uummata Afgaanistaan bira dhaabbannuufi baqattootaafi akka gargaarsa namoomaa taasifnu hiriyootaa fi firoottan keenyan gaafadhaa jedhaniiru. Guyyaan dhumaa mootummaan Joe Biden kaa'e dhumuudhaa fi yemmuu 7 hafu kanatti lammiileen biyyoottan lixaa 10,000 lakkaawamanu akkasumas lammiileen Afgaanistaan warreen waraana United States gargaaraa turan biyyattii keessaa bahuudhaa fi buufata xiyyaaraa Hamid Karzai seenuudhaa fi eeggataa jiru. Hoggantoonni Taalibaanii gama isaaniitiin guyyaa dhumaa United States'iif kenname ol dabaluu barbaachuun isaanii shakkisiisa akka ta'eef guyyichi sarara diimaadha jechaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Karaa hundaanuu magaala Kaabul keessatti waan deemaa jiru irratti karaa siyaasaatii fi sabatiinsaatiin guyyaa guyyaadhaan Taalibaanii wajjiniin akka haasa'aa jiranu dhimma nageenyaa biyyoolessaa irratti Jaak Suliivan White House keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turti gaarii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Shororo keessummaan kan himateef mootummaan federaalaa dhabamuusaaf aangoon ka bulchiinsa yerootii jedhu ofiisaa mootummaa naannoo Tigraay jechuun qaamni of waamu gaazexaan biyya Ingilizii The Telegraph jedhamu gabaasa baaseef torban darbe deebii kenneen gocha gara jabinaa siviilota irratti raawwatamu kamiinuu shakkii tokko malee kabalaaleffatu ta'uu ibsuudhaan Gabasi telegraf kanundeng aban nijechuran himanna yati hale ibsabase jira. Ibsisun itirabaludan nanno amara kisat sivilo tarratti yattira wat himanna jat ames tokumma motu motan kan mo gafamik amni walaba akka kulkulayfatu gafate jira. The telegraf torbe barrumat ansen hit attoni TPLF nanno amara gudina wallo kaba kisat gandeng konnambula mesha gurguddan halele jechun gabase. Kesuma nanno agam sajet amu gutumman barbade sejechun mid ansun hagam akkata tarre sejira. Gazet ansun loltoni TPLF mana manara nanno udan jiratota ajjesaniru mana gubaniru jechun ibse. Namoni loltota TPLF fin ajjefaman ibbala kaamu jer ejira. Gochatuk ame kana kanne mid an irragay hasof sisuran kana draf halillara watame jer ame bod surasa talayti walbrak abun mirkani susa gazet ansun gabasera. TPLF kanakan rawwate wal waransi nanno saraitun jiratin tay jede ummaticha ijaba ufi jeda gazet ansun dubima motumma nanno amara obugzacho muluna torbandar be gazet esotaf ipsakennani nanno sane TPLF agamsaf nanno saratti halellaf ajjecha jamara wate jedan hawasa dunya tbeksisu socho ajiracho sane jiran gabas telegraf kanaf Himanna motumma nanno amaraf debi akka kennanif waayilikeenya sagantaafaan Tigray batra sultaan ofiisaa nanno motumma Tigray jedhe kan of waamuuf bakka bu'aa Ameerikaa kaabaa kata'an ambaasaaddar Fissaa Asgadoomiin bilbilaan dubbisee jira. Namootu hiikee dhiyeessa.
Ka mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee adda bilisummaa uummata Tigraayiif akkasumas mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa beekannaan dhorkameef Ameerikaa kaabaatti bakka bu'aa kata'an ambaasaaddar Fissaa Asgadoom. Kadhiyeenya gaazexaan Daily Telegraph gabaaseef mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa bakka gamsa jedhamutti ajjechaa jumlaa geggeessee gochaalee gar jabinaa biroo raawwate jechuudhaan himatee tureef deebii kennuudhaaf ibsa gama mootummaa naannoo Tigraay hin ba'e akkana jechuun ibsan.
Bakkarbu telegraafi miibbaale Ingiliiz gaazexaa. በወሎ ባንዳ ጋምሳ በሚባል አካባቢ ግዝ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎችም እንደዚሁ ተፈናቅለው ተገድለው
ይሄኛ ከነጋዜጣን በእንግሊዝ ቴሌግራፍ ጀረሙ ወሎ ናኑ አጋምሳ ጀረሙት መንን ባየን ጉበተኒ ነሞን ባየኒ ሰከሱማ ቡቃኒ አጀ ሰመን ሁምኖኒ ትግራይ ጎቻ ከነከራወተን ረጋ ፈኪ ሳተላይቲን ቀባ ሃሎ በእንሳፍ ከነጎደን ከጀሩ ገባታ ባየነ መዲ ቡቀበቴ በየጅራ ናኑ ሰነ ወራንሰ ቱቱሬ waraansich eega dhume humnoonni wallolan bakka hin jirretti jedha ibsisuun kanaaf gama humna Tigraayiin gochaan akkanaa raawwatame hin jiru. Badiin akkanaa raawwatame yoo ta'e qaama sadaffaan qoratamee qulqulleeffame uummanni akka beeku kanneen gochaa kana raawwatanis akka seeraan gaafataman akka taasisamu ibsa jedhutu ba'ee jedhan ambaasaaddar Fissaa Asgadoom. Kanuma laalchisee dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluneen ibsa gaazexeessotaaf kennaniin. Humnoonni Tigraay gocha kana raawwachuu ka dubbatan ilaalchisee ambaasaaddar Fissaan ennaa deebii kennan aangawoonni Amaaraa waraanni Tigraay magaalaaleetti ennaa seenan Laalibalaa diiguu fi Waldiyaa gubuudhaa fi Qobboo akkana gochuudhaa fi wanni isaan hin jedhin hin jiru. Fuula waraana Tigraay cilaatti dibuudhaaf olola isaan oofanidha kun immoo hojjetu jedhan. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraatiin ba'e kun humni Tigraay naannoo seenetti namoota nagaa akka ajjeesu. Dubartoota akka humnaan gudeedu qabeenyaas akka saamaa jiru dubbata. Gochaaleen kun immoo akka gochaalee akka waraanaatti kan nama gaafachiisan waan ta'eef humni Tigraay naannoo Amaaraatti seenee gochaalee ittiin himatamu kana raawwataa jira jechuun gaaffii VON dhiyeesseef ambaasaaddar Fissaan ennaa deebisan.
የትግራይ ህዝብ ያንቀሳቀሰ ይህንን ከማይ እየተዋጋሁ መሞት ይሻለኛል ብሎ የተነሳ ሰራዊት በምን ሂሳብ ነው የአማራን ህዝብ በዚህ መልኩ የሚቀሰቅሰው? ያንን ነገር አማራ ላይ
ኡመተ ትግራይ ሶቾ ሴ ጎጫ ከን አርጉራ ወራና ዱናፍ ወየ ጀዴ ወራኒ ከ አከሚት ቢፈ ከናን ኡመተ ማራ ከካሳ ናኑ አማራ ደቄ ጎጫ ከና ከራውት ዮቴ ኡመነ ማራ ቢፉ ሙመኒ ትግራይ ከይንካ ዋራጂን ከብራን እንጅሩ tokko tokkoon hawaasaa kan mataa mataasaa dubartoota qaba. Uummanni Tigraay kanas ga'e gochaa xuurii irratti raawwatameef waan ta'eef naannoo Amaaraa irratti gochaan akkanaa tokkollee hin raawwatamu. Miidiyaan alaa utuu ni gala ta'e utuu magaalaaleen ni ilaalamu ta'e humni Tigraay fi uummanni akkamitti akka jiran agarsiisuu danda'u turan jedhan. Humnoonni Tigraay maaliif daangaa naannoo isaanii irra ce'anii naannolee biroo keessa seenan jechuudhaan waraansichi gara naannolee birootti babal'achuun kanneen biroodhaaf yaaddoo ta'uu isaa ibsuudhaan ቄቀውን ቃሞት አደዳት ያታጅረን ላልችሴ ጋፊት ያቴፍ አከነጀቹን ዴሪከነን አምባሳደር ፍሳስ ገሮ
ባለፈው 9 ወር 8 ወር ትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዳል ነበር አርገው ጦርነቱ እየሰፋ ነው ጦርነቱ ለምን ይከተላል
ባቲሌ ሰደተን ሰግለን ደብረን አጀቻሌ ትግራይ ከሰጥራው ወተመን አከዋን እንጅረት ኢሰኒ ወራንስች በበለታ ጅራ ወራንስች ማሊ ፍትፉፋ ከነንጀረ ንጅራን ወራንስች ሰበባን ፍትፉፉፍ ንጉዳን አጀቻን ኡመተ ትግራይ ረትራው ወተመ አንገዳበቱት ወራንስች ፍትፉፋ ቢፈለማን ተኮፋ ወራነቢ ትግራይ ከሳ ፍረሳቲን እንባኔ ሐሌለሜ እንጅፈተሜ በይ ኤገበይ ቦደስ ማልጎዴ ለብሲዱላ ወካን ክተቲ ለብሴጅራ ቢዮተረዴኔ ሜሻሌ ቢተታጅራ ሜሃጀኑቲ ወራኒ ትግራይ ትግራይን ብልሰባሴ ረጀዴ ዳንጋራታው ትግራይን አከትዴ በበልሱ ጨልየነ ይግና ከነሴሪ ወራና ነየሙ ዲን ወሊገልቴዳን ዮካን ወራናን አንገብፈቀበቱቲ ወልፈልሚን ትፉባ ዩትከጀቻጅሩ ለፍት ትግራይ አመዩ ገድ ለክፈብል ሚሊሻና ማራፍ ራያን ኤርትራ አመሌ ትግራይ ለጣከይሰጅሩ በከወል ወራንሳ ድራታ ደብኑ ጀቻጅራ ህምባኔ ነምኒከነኑ በቱ አጭከይሳባኒ ከራሴራን ዋጋፈተን ጀቻጅራ ጀደን በሬሳሙ ሚቸተኩማ ሞቱሞታ አንቶኒዮ ጉተሬጅ ደበለቴ ወራንሳን ፎርማኒ ዱፉንጅሩ ጀቹዳን አከሎልች ማሪአን ፎርማተር ደት ጋፊት ያታጅሩ ጣብኒሳኔ አከሚተከላሉ ጋፈተመኒ እናዴብሰኒስ ወራንስ አሩሞቱ ጣበቴ ፈዲከኛ ጉያጉያት ልቡ ቃል ትባሳጅራ አኩመታት ጅራቹን ዋኑ ረጅሩፍ ወራንሰ ከነቱን ፈዲን ትገለ ገሩ ኩባንሱን አርካብይ ጅራ ሐል ኢትዮጵያ ከነቦዳ ማላተው ከጀድ ውረት መሪምብ ያለ ሳከዋ መሙጋፈታ ጅራ አብይ አህመድ ነሞተ ከነወጅን እንዱበዱ ጀዴ ጅራ ከነሞተ ኩማሞቱን ሞታዩን በካጀረን አምባሳደር ፍሳስ ገሮ አድብሪ ሱማ ኡመተ ትግራይ ወራኒ ብሪ ሱማ ኦሮሞ ወሊገልቴ ወራና ቶልፈቹን ሳኒ ጤኞ ዱዳኒ መመጅራ አቦኒ ለማኑ ሞቱማላን ሾርኬ ሱማ ተፈረጀመኒ ጅሩ ካዮ ወሊገልቴ ካና ማል ጅረኔ ጋፊ ቪኦኤ ራዲያቴ ፈና ዴቪሰን ጋፊ ቪኦኤ ራዲያቴ አከነት ዴቪሰን
ጥምረቱ ምን ያህል ቁም ነገር እንዳለው ሚያሳይ ጥምረቱን በሚቃወም ሲያከር ምን ያህል እንዳንጫጫል የብልጽግና ካድሬዎችና በተለይ ዚውጭ ያሉት የጦማሪዎቻቸው ሳይቀር እነዚህ ሁለት
ወልት ኡፈኝሱን አንገመከጥ ይመባርባች ሳቀው ከንስተገርሲሱ ከነይ ወልተንስ ጀመርመን አገም አከወጭ ሲዘና ላልቱዳ ደበሎን በዳዲናፊ ብሎገሮን ሳኒ በያላጅራ ተኑቱ ነፊን ገሬሌን ለሜን ዲኖተገኝ ሳኒ ቲንጀረን አከሚት ወልጅ ያለችውን አከረንጅር ትሙድ አፍጨራቁ ከንዲነኮት ጀቴ ፈረጀ ተኮ ፍራምበርባዱ ዲነኬቲ ማልቱ ሲገልጭ ከናፍ ወጪ ሳኒ ዋን መኤገሙዳ ሐለ ኢትዮጵያን መረጅርቱ ኩንጎቻ ቀጀላዳ ወሪጀ ደንገሩ ስሪዳ ወራን ብልሱማ ወሮሞ ስርነሞቱማ አብይ ወጂ ወሎላጅራ ሞርሚያዳ ከሲያሳፍ ከብሮ ቆፈቶን ታኒ ወራኒ ትግራይ ዲነሳ ፋኖ አማራ ወራን ኢትዮጵያ ከነብይ ሻቢያ ወጂን ወራንስ ብልሱማ ወሮሞሞ ከነናኖ ሰነጅራን ኡምኖታዳ ወሮሚያ ሚሊሾት አፍራያ ተሳወጅ ልቡ አርሳ ጎዴ ወላን ሶረጅራ ከናን ዮጥቃቴ ካዮ ተኮቀቡ ሞቱማ በየመጅሩ ከነ ቢፈከሚኑ ወሊገልቴ ዳንስቴ ወራናን ኩፊሱ ቀምና ስርነ ከነ ኩፊሱ ዳፈልገርጋሩ ቱኑረጅራ ወሊንቅ እንደ ፈቹቱኑረጅራ ወዴ ሲሌ ወልጅጅሩ ቱኑረጅራ ከጀሩ ካዮንሳ ወሊንታኔ ዲነከኝ ኩፊሱ ወልተጅን በያለሳ አኩመሙፊ የሮንጨውምሳ ከመልካ ያከተው ጀቹን ጥምራን አሜሪካት በከቧን አደብሪሱማ ኡመተ ትግራይ አምባሳደር ፍሳስ ገዶም
ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጋሬን ካርመምቶ ተፕሬዝዳንት ማ ሶማሊያ ከሮሮሞቱ ማ ከፈለኖ ፍራጅሩ ፈተመረፍሲሰን ሞርሚን ኩን ፍለኖ ሶማሊያ ቦደ ተርኪሱፍ ዴመጀዳ ገባሲ መሐመድ ካሄ መቅድሾራ ኤርጌ ጉሚን ካርመምቶ ተፕሬዝዳንት ማ ዮካን ሲፒኤስ ጀደሙ ኢፍሰዊ ተተከለይሳ ባሴ ከሮሮ ፍለኖ ሃራ ሞቱማ ፌደራላፍ ሆገኑ ተናኑን ያት ፈተመረፍሲሱሳ በክስፌ ሞርሚቶን ኩን አደንስሱን ሆገኑ ተናኖ ሸን ከነን ጅሎ ተፍለኖ ምሴንሶ ተመናመረ ኢበለማፍቶርባተም ሸን ፍለተኔፍ አንጎ ጉዳከና ጀጁን ፈልማን ሐሰን ሼክ መሐመድ ሆገና ገረ ሞርሚቱቲ
ወሐ አንዲ ደናይ ወሐዋይ ወኢኒ አብዳላን አርና ፋሶ ሶለ ኢን ለገረናዩ እርገደ ያሶ ሁላይ ኢን ለገረናዩ እደ እርገደ ኡታገንታይ ምትሪስ ኢን ለገረናዩ
Filannoon paarlaamaa aangoo qooddannaa afur tuqaa shan jechuun gosoota shan keessaa irra jireessi afur ka jedhuun geggeessama. Jiloonni eenyuun akka filataniif eenyuun akka bakka bu'an adeemsa sanarratti ifa ta'utu barbaachisa. Pirezidaantiin biyyattii duraanii filannoon yeroo lama boodatti harkifate ammas akka boodatti harkifatu barbaadan. Kanaaf sagantaa yeroo kan ifaa ta'e lafa kaa'uu gaafata jedhan. Karoorri herrega aangoo qooddannaa afur tuqaa shan jedhu kun karoora aangoo qooddannaa gosa irra jireessa Somaalii agarsiisa. Filannoon kallattii hin taane kan miseensota mala maree filannoon barbaachisaan kan pirezidaantummaa onkoloolessa 10 geggeeffamu utuu hin ga'in jalqaba baatee dhuftuu geggeeffamuuf beellami qabameera. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti danqaan haaraan amma jiru yoo hatattamaan hin furamne ta'e filannoo pirezidaantummaa boodatti harkisuu danda'a. Abdul Fattah Hassan xiinxalaa siyaasaa lammii Somaaliyaati.
Khilaafki ka dhashay habraacii kasoo baxay shirkii madaxda maamulada iyo kii ra'iisul wasaaraha wuxuu u muuqdaa mid sii cakiraya.
Komeen miseensota paartii mormituu haaraan eessan adeemsa jiru yeroo hin murtaa'iniif boodatti harkisuu danda'aa jedhan. Biyya laaffataa kana keessatti danqaa filannoo kabiroo ittisuuf qaamonni siyaasa keessatti hirmaatan martinu marii hatattamaa geggeessuu qabu. Adeemsi filannoo Somaaliyaa duraan waggaa darbe jalqabamuuf beellamni qabamee ture hawaasa addunyaa biraa dhiibbaan jiraatus sababaa waliigalteen siyaasaa dhabameef jecha irra deebi'uun boodatti harkifate jedhan. Baatii Iblaa keessa seeratumtoonni Somaaliyaa yeroon aangoo pirezidaantii dheerachuu ilaalchisee sagalee kennanii turan. Sagalee filannoo sana garagalchuuf jecha baatii caamsaa keessa Moqdishoo keessatti mormitootaaf deeggartoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa hamaatu ka'ee ture. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenyaa amma immoo gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Weellisaan hangafni beekamaan Zarihuun Wadaajoo dhukkubsate hospitaalatti akka wal'aanamaa jiru maatiinsaa VOA'tti himanii jiru. Haati warraa aartist Zarihuun aadde olaantuu gammachuu torban tokko dura dhukkubni tammaannaan yaalsisuuf gara Adaamaatti fiduu isaanii dubbatu. Zarihuun waggoota dura yeroo mana hidhaa ture miidhaan irra ga'e yeroon yaalamuu dhabuutu rakkoo kanaaf isa saaxilee jedhu aadde olaantuun. Kan yaala fayyaa aartist Zarihuun Wadaajoo hordofaa jiran ogeessi dhibee keessoo Dr. Laggasaa Alamaayyoo Zarihuun dhibee sombaaf kalee akka dhukkubsate himanii yaaliin barbaachisu kennamaafi akka jiru eeran. Galmuu Daawit Adaamaarraa gabaase.
Haati warraa aartist Zarihuun Wadaajoo aadde olaantuu gammachuu aartist Zarihuun erga fayyaa dhabee bubbuleeraa jedhu. Torbeen dura dhukkubni dhiyeenya isa qabeetti hammaannaan yaalaaf gara hospitaalaa geessanii amma yaala irra jiraachuu sagalee Ameerikaatti himan.
Dhibeen isaa kan tureedha. Gaafa yeroo wayyaaneen jiru san mana hidhaa keessatti fa'a kan miidhameedha. Achirraa dhiigatu keessatti ititee maal ta'ee san keessaa baasnee utuma jennu xiqqoo wayyaa'e. Osuma yaalamaa jiru boodarra immoo baay'ee na'ee gaafa caaluun deessan boodarra lafarraan kaane. Eegas boodatti cimaatti cimaatuma dhufee qorras hin danda'u akkana ribiitis ni dhukkubaa. Waanuma hundaatu qaama isaa keessa dhukkubaan aaraa ifitti aaraa utuma jiru amma harkatti laafee hospitaala seensisne jechuudha.
Agamta erga amma erga gara hospitaala kana dhufeetti dhukkubni irra jiru kunoo hagam irra ture?
Amma dhukkubni irra jiru walumaa galatti turaadha garuu amma inni somba rukute kuni amma egaa hospitaala seenaa torban tokko akkas dhukkubee manatti qorra sodaatee qorra baay'ee jibbaa achirraa Adaamaa fidee utuma Adaamaa tattee jirutti asitti dhukkubee baay'ee dhukkubee gaafa hospitaala seensisnu somba isaatis xiqqoo qorri tuqee kaleen isaatis xiqqoo miidhamtee jirti onni irratti illee xiqqoo rakkoo jira. Jaanii ammaan tana doktoroonni haalaan yaalii godhaafi jiru amma akka gaafa seenarra haalaan jijjiirama qaba gaa bareedaadha. Humaan jiru ammaan tana gaariidha gaayoo rabbi jee. Haala yaalaa'ee argachaa jira sirriitti argachaa jira hanga ammaatti bareedaadha rabbi wajjin baay'ee argachaa jira amma.
Aadde olaantuun aartist Zarihuun dhukkuba inni dhiyeenya dhukkubsataa jiru akkanaan ibsu.
Dhukkubni inni qaama isaa keessaa qabu qorra jibbaa akka narbii wayiitti isa godha. Akka narbii godhaa mana yaalallee geessineetiin dugda isaa kanarraa indagana immoo as wannaa isaa kana gubbaas dugda kana gubbarraayis dhiigarraa baasan dhiiga itite jechuudha. Cinaacha isaarraayis miilarraayis dhiiga itite kan duraan rukuttaa san irraa baasanii utuma sanii yaalamu qorra jibba bakka qorra utuma jibbu narbii akka narbii isa godha. Akka narbitti dhukkubaa waanuma hunda isaa dhukkubaa numa laalchisnaa amaga humna kenya ultanan fira hospital finne chuda hospital cise mergo hospital cise yali argacha jira bared
innikan kana adawlantun irde devindu betan wahida ke satti midda artist zari uniratti dakaba tureti
tu rukutta sanema khani ga ero san ulfate ture manaya ala indaine narukunne sinjama manahida ti gafa namnilian sirukutani akam sigodan gafa jai narukunne ja nido samati le ro isa yachu analle ma na hada barati na do isa narukunne ja akamiti dirti wanni dirti rukutte akamiti mataja akamiti ni madda qanyi da dirti ni matwan dini na marukute ni matani ada jutti irature amma tana ge gudda kana sadarka kana kange is yana wajji ne golitti dufne gara wogga didami filamati santuras ga hidama to mature ni erga na wajji olitti dufne mo tasuma taka gafto koni du gafla mani hidu kuya to kolle ni hidu mana dun fatille ni hidu rukutani ero to kofa sitti kinfe ka jamu to rukute igara ya se mata kana rajachu da ni matan suri sama baye dukku basarra huno kalal tetti ni sa di ga tas kesati di tejra ga fa aru lole titti fa ajachu da baye hidama ola guyu hidama ola hero hunda ma kalal ti dama ma ti dama ga fa ci ba mo ya lamiyo jannani ya lamu wani malif ya lamne daga nan mo debi ani ummata kan ko turatti bu ba ata un in barbadu ga fa guyan ki yage ni duwa ga sitti mo halmi ummata kan ko tayi tiful fufa male ummata kan ko gaddi su hin barbadu yada juni dukkumni ko ibra ture gara wagga me qarra ture yachuda amma ta naga qamni sa ta gafa daddaba dufu gafa umri ni gafa de ma dufu itti cime yachuda
Dr. Leggese Alamayyo ogeessa dhibee keesso haala fayyaa artist Zariyuun Wadaajoo hordofaa jiranidha jalqaba torbeen durarra amma haalli fayyaa isaa fooyyaa dhufeera jedhu
artistaato Zariyuun Wadaajoo izari saamintu nama yaasteenyaanaachoo simatu yaanabarubatu hiita bergitu turu annabaram oksijiin yaasfelligaachoo nabara yaatanfaafas chigir getmaachoo nabara እና ያንን እርዳታ አድርገናቸዋል አሁን ከሳምንት በኋላ ያሉበት ሁኔታ የተሻለ ነው
አከዘሩ ዶክተር ለገሰን አርቲስት ዘሪውን ወዳጆ ተርበናራ ገረና ዱፌ የሮሰና ሐልፈያ ኢሳ ሱዳች ሳቱሬ አርገኑ ፍራኮን ዋን ሰቁና ማቱሬ ፊ ሰነገርጋሩ ቀብነ ቱሬ ሰነገርጋሪኒ አማ ሐልን ረጅሩ ፎያ ዱፌ ትጅራ ጋፈጀል ቀባ ያሊረ ተከላለቲ ዱኩበሶምባ ቆረስ ቀበ ቱሬ ከሱማ ዲቤንደረኞ ሶምባ ኢሳ ቀበ ቱሬ Sombay sar dibba wange sisef sirna argansu sakam foyesu kelenza usijini kennu fikabna turre. Inni lammata ammo dibekale erra turre tujra. Sunis dibbe arra sarra geev kaum sisada. Dr. Leggesen gorsa darranyo somba aftaw kaninefi amma fayyani sa foya akkadu feyemani dibekale isa mudate jiruf ammo ittifufne wantaw irra tilala jirra ajadu. Sitchi akkanan ittifufnan akkaw sitala bowdandaw yemani halidu kubakale isa garu ammas yale sirri akkay sabarbachisu dubbatan. Gaba sagale medika galmudawit adama.
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበ ህንደሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማዩካን ኪሎሄርዚ ኩመኩ ሰዲት ኢበቶባ ጃተሚ ሸነረት ሜትር ባንዲ ዲግደሚሽን ይውካን ኪሎሄርዚ ኩመ ኩድ አለማ ፈፈር ተመረጥ ተከሰመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ተኩ ይውካን ኪሎሄርዚ ኩመ ኩድ አለማ ባፍሪ ሰዴ ተሚሽን ረት ጉጣታ አንገጅማታት ቆጵያ ፋኖሮሞን ደበርሶ ስራትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብሏ አም ሰገንታ ፋን አማራ ትትፉፍ